Oni adofo me ma wakwa baba Adventist World Radio Ghana dwumadie so. Ohun don't tin ya hyehye dwumadie sronko yi e de abrewo. Ene dwumadie no eye asafo akoma enyom mebunu dwaso. Brei mu nokwasem. Enchim we fidie no emfi hada.
Awurade adum nti yɛho nanim teɛ ɛnɛ nso bio ɔde yɛ nkwa afam yɛn wo ama waka ate asefo ho sɛdeɛ me nso meka ate asefo ho a anomunyam ne ntorontom ne adima ne din kronkron no ɛnɛ ɛyɛ dwada merɛfo pa mema wakɔ aba wɔ yɛ dwumadie so dwumadie yɛato din asafo akoma ɛyɛ bible nkyerɛkyerɛ a yɛde brɛo da biara da da bia wɔ nea yɛde ba na atwe mu nyinaa nea yɛsua ho adeɛ no ɛnɛ dwoe nso deɛ ɛduru soɔ no sɛ ɔfrɛ a wafrɛ yɛn sɛ yemesum ofra ofra yen se yemesum eno ho adesua na de brew ene meme din de kwakudua me ne menuanu mi na de adesua no
me din de o se bempa
enu ya ba Rebecca Coffee
ye bo mpa ye bread adesua ye bey
ya da wase otumfo enen so ehia onkonkra kwa nkyere se o medom ye Kristo din mu amen
amen ya adesua de mine out chidi na na ne de ne se ofra ofra yen se yemesum osumun so o se wum. And as a way of fresh room could be our friend Semesum.
A friend way I walk on one semi year. Addition, you shall follow him in the book at Nizahon.
Mhm.
And ra addition my own who said, why ye sicker who named the issue?
Mhm.
Or ye sicker who named no, never tell you answer what if you fit to me. Any anemonium.
Mhm.
And into a year, see a sicker who named this every year no. Or you heard say, Nemam for near Mantama, a shanna seeing you now. Eba be kutu saa sika ho ne no e dia kire ni tumi ni nani mu nyam a owo eno nti wo frɛ sɛ yemesum Nebukadnezar na frɛ sɛ yemesum honhom mu ene honam mu no e ka nsɛm ahodoɔ bebree e ka nsɛm ahodoɔ bebree nti we ye de Nebukadnezar e hwehwɛ de firi nipa hɔ sɛ yemesum ɔne ne honin no
eno nti no sɛ ye hwɛ sɛ de agya sɛ e ka anye no Frau Freyen, so young can who say? Nippen, so now you da for Emran Tibby, and so a honour my was son. And Nintino, not sound crow for you, see, addition, I shall send a man, you say, not one day when Yammy was summoned. Nay, a snook. Ah, none a book at Nether, so Yammy was summoned, no care abosom son. Ah, Ninya miss Yammy summon us or bad the new summoner, and in the yadebe, a buebra. And Nintina war fresh, say Emran Messum. Not sound crow for you, see, and say no more day, or more come home be. So, or more come home be. Nan so, and it just seminary say, one day, one pet. Anya de anso anasa wampe sa wo besom ohoni a ne buke neza fres ne manfo nyina mra mesom no wampe sa wo besom
de adisu no e te ka ho bi onu se awie brim yen so ewia si brim se de ne buka neza ye sika ho nri si ho no awie brim no e benya tumi bi wo besore de ne ho si ho se osoma wo se ke komanya nkopon no ono wo begia ma no ne buka neza breso hwehwa no hwe se ye mesom ni nyina no ye nyame ani mu nyama no ogia ma no Sanso na wie ye brimu nsu tumi besore se wiase nyina nsom koto nsore no e wo brasa osom ne koto sore ni nyina nka ewo nyankopon dia enu nte se ye ma ye ni da wo ye sua fatete de si ye ho ye nsu ebre yi so e bibesi life e wo se hye ne nsom
e bia na wo de ne de e besi bra woni na wo so e bia na wo de ne besi bra woni da wo so mpa e ba ko pe na mebo ama wo se onyankopon emwa wo na osomo a ofrese me som no ye ntinya nkompon twedu ampon kwa me som no ase yie na ye mfa ehoma no ye nsu no yie ne basa ye o hyew so ye amani o so ye hawo wo hu se na be se gina atutu anamo ama onyankopon otumfo no anhyira wo onnom ho no nka wo ene nsu bio e wo yesu din mu amen
amen
Yeah, yeah, soir. dodgy fola.
Odofo enanso mwakwaba ba emabunu dwa so dwumadie yi so sa dwumadie ye dwumadie a edi nkomofa emabunu no wa abrabo no wa setena ne ompuntuo ne wonkoso ne wonkan ko ho enan kakra ni ye ne mo dwene nsem bebre ho enche ekra ana ye hwe nsunsanso a sebabunu bi ni adwuma ya nsunsanso a ede ba na panimfo ada roman boa ye ma ye hunu sunsan so bone a de ba ankrankran no ankasa so na busia so ne krodua no oman a etimu ani mpo ba bibiara onam enen so de asemfo fro nam ene de no ye bepe sa ehawi anodro bronisi solutions to unemployment situation amongst the youth nti ene dwumadie no kwawie no ye behunu wo wasede me ma sede oman asede awofo asede obi biara asede a wo ye wo mabunu abrabom sede e beye a ye beyi ani adwuma ye free oman yi mu kra 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 nenso nyame adom ye nya awura nom enmunyamfo ada omboayen amoma ba beka ye ho a omboaya me yape sa wo hawi ya no dro nti me yime ho a kire me wi a mama wonso atoa so eye mo somfo dada no a wo somfo dada no a Lambert Owusu Buache ena maji adwa me di dwumadie yi ho chiame mame mfiri etire do ho aho pania wo tire ho no
mbacho me ne danso ye boa Michael me accountant
so me de KN Tete ye mo umesia asoye
me so ye from me Ewen Safo Kwatin me administrative secretary
ye mpanifo mamo nyina kwa ba ye de se nyame adom te mo ho ye
awradi adom
e de awradi asese nim dia o de adom mo no mo so mo be boa na ye ne adofo nyina nso ache nti se de medi kan de tu dwa no enai asamo a eda dwa yi so a yebetwa na ya che na obi anya bi ato e de abon ho bra no watu din se solutions to the unemployment menace sa anya dwuma yi ano duro ene sen onua Ewen ma me fam firi ho
yo me da se ye she me de be free ya disunya bia se de yisi tete ye mamunu no efa fandodo na akogina classroom adisunya no nko aso nti won ba wonya adwuma ende o hwe se ebi ebe employ omo ana obi befa won adwuma mu nti se ebe sakra yin ya disunya no structure no se de yisi kono ne ama dodo na akoye ma practical na fi yasan tu yedi ahwe vocation
practical no aha nsa no dwuma no de no
nsa dwuma de no fi se ochiro bi sesedi osi ye ka wa ma na kan ama na tuma twere nsu bu okura car boat kura no won tuma mfo na ne yeu nti sa ni panopie ba obeni akeka ne ma na oye ye na siani na otumi ade an na msa kwa no so ene dwuma ye nti se ye mo ye ni akọ ye nsa no dwuma ntete ye bia no vocational institute no bebria e kọnom no ebe boa ama ye tuma si mabu na won na dwuma ye no ano kwan fi se ye hwa sa bia na koye emu bebre hu ni se wona se bi se bi o wona dwimu en se dan kwa chi woni made pi no e de ko sa bia won so nya sa na nka wo se e ba no fi se se be ye obi betuma ye ka ye timi sa bia ho bi na koye wan ko ye classroom no bi vocational honom no ene technical honom ni kusua sa nyema no eye ntisi ye mo ye ni akọ honom dodo na fi asa kra nyema na ye provide workshop rooms ama onum se de bia de obesua no osua wie ya otumi akọ na akọ practice a eno so beboa ama nipa no owie na oba wona bibi etumi aye oabra impo onfana ne anto oman ana se ankran kwa bi se onfana dwuma ye yesa e beboa ma ya bre na se na nkakran ka na etumi asia no
do oni a ewen ye da se de wakan ya ma se mbia tumitirim Ebra yi sanu a ye nyini ba na ye kosu na mpa de okan emi asɛ no na na ye nimu sɛ ɔmo a ɔmo ntimi ankɔ university no
ɔmo de ɛne
training colleges no ɔmo na yɛmfo ɔmo vocation a
sa
ɔmo nya ba bi amfa nti hɔ na yɛmfa ne sa na na ye adwene ye ye
so ne sa na
ɔnya sa na tie oh I see na kyɛ sɛ ɔmo ankɔ university no kra no bi no betimi akɔ vocational na technical no yo ye da se pa na ye opani tete
my educationist ma me mfɛmfɛ ba bi a mo ka
kwɛ ya
fɛ yɛn mɛsua mu no yɛn hu dɛ nyipa biara no obroni bɛka three domains yɛwɔ adwen no ma ɔyɛ yɛwɔ nsa nso ma ɔtumi yɛ na afei suban ankasa nso a nyipa no ɛwɔ cognitive affective and psychomotor ma yɛdze yɛ nsa yɛ na dɛ ma yɛn nua yɛreka They look down upon my work vocational and technical schools. So they want to know why they know and conquer. ọwọm ne fa bi no oyẹ dwuma onyame acheza mesmo osi bo nipa talent a ozima nipa no obi wo ha e ba san yina ọwọ obi so ha e kro na ọwọ onyame nyim sente a ọma wo e kro no oyin da kro no se isom ye na zizi dwuma ye a ọbọboa wo nti obi wo ha ansa no dwuma oyẹ bibi eto a ye ka se bia baby ayete asana obi botum esidan atenem aye nzema bi egudan nemu nyina aye vocation a nzema nanso gan had through yadwen ko dam nyama no do abrochi so wo ma technical education a obezin pad wo be jaw me fi oman nemu because wonyim da wo hu won faso sronko bi nanso ha no adwen a wo yetrim de se be ho a wadwen wo fom na wako vocational eyi nti no ai ma ma wako m na so kwan bi do no wo da madwen no nti se ye ri yi da madwen no efi ho a obae ma obi a vocational na technical school a ona beze no ho no botum ozeze okosuan no aye dwuma oren dan obi de aban embrane dwuma
ma enko onia dan so so na ye mra no se brenya nti aye ya na wasabe to so onia dan so.
Okay, mba cho ni mi sumi ni meka honne se. Se ni midi kan kan ya bra ni ye kan ni ye ma e di on implement ba ye no. Ni ye si odoma kuma ba de no, omo ubi adoma cha di ye. Ye nwe se, adoma cha di o nyanko pon di ama ye no, ye be developo. Na mama ye nwe ni ubi ye, na onso wa ye den, wa ye. Minima branti ye bi, o ye bema. Oko sku no, oko ye home economics. Class or no one
be economist no na dey aduane
an omo ha omo nu aduane efie niema
okay
sa program ko exercise e ma pa na tie no do endu ko e no mu ni say oh be ma de na no ko na yoko ye home economist ene me ka chiro say abrand onye nwe school nanso so ono wa start ye adwuma oje contracts e ye adwuma kes e ye nuane e de ma amamfo ono apam ono ankasa ne niema e pam bi ma amamfo. It's a passion na no woman say adwuma no na adwuma die no ene ntie ne onya nyu school enso ye adwuma so won enso ne obi ye bi ntie o misumi ko ye bi moma ye nhwe eno ne mo hwe ne obetumi aye na fa ye adwuma ne beboa wo ena ye kan ne menkan bi nso amfa mo aban se abra obi aye na adwen se o ye bibi e di aboa no ho e di aboa society no aban so enye de enso ne pechi no ni akro entime nkon kan na obua no na oni akro eye no ebebua no ma no tume bie na dwuma ama wan so abuo bi ama so fa ne abeye dwuma
ebebua eda mo asempenfo yem se ye bre no aye bi ha na brebe me ye kwa me ye di dwuma die no asie na penfo me sa mmoda mo ho die bi ebio fi se obi ho aye hyase no na oni afidie so afi no aba ndi mo na mo ho di bi we opani a wutire ho pa
mba cho ye frame da so Michael me accountant
KN tete me educationist.
I went Safo Quartin, my administrative secretary.
Yeah, men so many was song for Lambert to Usubuachi, ah, me di, you may dee home, a chiame. The ready jammo, and him send him dia, and then penny for a darm or the abdomiano, and Mabuna, a woman in 18 near all four, and a bay, and him seeing in a 18 near the Juma, a baboy in ye daffo fro, over sa at yanka, Edamasi.
Na mebunu dwa so eye nika bomodi ama yente wonka freyen ebesi 0501561849 0501561849 obetimi so atro email abreyen wo adventistworldradio.gh@gmail.com adventistworldradio.gh@gmail.com ananso betimi atro abesi address iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS17654 Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Odofo ene de duemi mo akwaba eba brimu nokwasem jumedi so. Ene de duemi pesemi no edin komobi ewa trosemu. Nani tia semno eye dienti ena won fanche. Why not forgive? Si utirase na yamwampaye. Yehu eda wasi ya kwenye awodi adom yeni. Yesra wose tuye mfuda biye yewe Yesu Kristo dimu. Amen. Yemu bebre wa hono mwa. Yada so ewe yaudie mu. Eda so ewe atete ni ya hahae bi mwa. sign from Swobi obi ayo yenti. Na ye twen se ni panu beba yenti abeka achire yense, oh, ni ama ye mfache me, I'm sorry. Na onso ye twen yana se saadye na ma, na ama ye di yao ye tete na ye hahai. Enunti, ye mube bre akonku asumwa we are in slavery because of obi mfom suwa wa ye edia atia yenti. Enunti no nimdifuwa, ye friend Nelson Mandela, waka asembi wa bra ye yi nifre fiasia, na wadeno honse ye se wukofi yeno. Nelson Mandela say, as I walk out the door towards the gate that will lead me to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I will still be in prison. Nelson Mandela say, well, who knows, and I'm nipper be soon a man who could dear fiasse. Nipper be a tete, no ha ha, no yen, no maybe the tea and a man in a could dear fiasse. Nasa Mrasso, Nasa was say, will peer a free fiasse, will peer free prison. Now was sign a call back. Nasa South Funny now one for one foam swore and chewana. Or better so add a fiasse. Science a South Conny and Becoso Adan Comu, Sate and Becoso Asena Comaso. When them we are said the announcement of Coma, a bayonia, send ya no where fiasse no. And all the four would tell me that be a old Jumadi so. May person may catch your baby, I would tell me say you fear, say ye, Juman, baby, I will be a wood tear, say Jumadino, and as a wash a yeno. May person would tear, say, so one to me and four with me a beautiful form so and tenua. One cassa would do home bonnet, one cassa wo ye, I'm a walk, cassa walk, I could be a fiasse, a sign say. Or the four, what tea, no a ha ha, and now woman, no nipanua, what ye tea, one form will be. One coma, and I will be fat, sir, to be animal. Why not forgive? Adenti ena won fanche abribia ya na metai eka se se wudi obi mfom so oche no a o mimiadofo enkyere se wudi fo nemu mekyere se wasua ehunu se Yesu Kristo e de chewo eno nti won so o de sa nipa no emfom so e che no bi se wasua hunu se Yesu Kristo de chewo wunti fiede anwumre bi Jesus Christ be wu wa senua no so na wogu ani nguasi wuo ema me no wo bone bone a me no yankɔ ne nkyɛn ankɔnkɔsrɛ ansa na wode kyɛ yɛn ade nti na wo twɛn ama obi aba wo nkyɛn aba bɛsrɛ ansa na wode atɛ no ɛno nti Matthew chapter 6 verse 14 to 15 Matthew ngoma ne tia ɛyɛ nsia ne nkyɛkyɛ mu a ɛyɛ edu ɛnan ekosi edu ɛnum yɛ nti atwɛ dia mpo nyankopɔn asɛm a wɔka ɛwɔ ha. Na se mo de mo mfom so ɔkyɛ mo a mo soro agya nso de mo de nso ɛbɛkyɛ mo. Na se mo amfa nipa mfom so ankyɛ wɔna mo agya no nso ɛmfa mo mfom so ɛnkyɛ mo. Ɛnɛ me ka asi so dua atufo sɛ ebetimi aba sɛ wukunu bia na nka wɔdɔ no ɛna wate wakoma. Wo yiri bia na nka wakoma wɔne mu wɔno na ayɛ wo saa. Wo sɔfo bia na nka wɔgyidie wɔne mu wadi wo hwammɔ. Wa sori panyini bi etumi aye no ma bi ahawa wa dwene ne se wo se wuje asori wo sia nipa no na wa koma ete ene me ka akire wo se won kwanti odofo fabone che ene mi tu wo se wa pomudin ti fabone che ene mimi adofo mi tu wo se wi ase ye anyi bibia enti fabone che se yesu de che wo de a won so fa che kristo nsira won kan ho na oma won ti ase e Ewa nasimu. Amen.
Osofu ye dasi wano kwa semu wa wadi abreye. Ye mreya san subiu. Nde meniji ajise uritie ye. Womwadi ama ye nti wunka. Ubeti miya freye ababesi 050-156-1849. So 050-156-1849. Anaso se email address ubeti miya trabesi so. Aye AdventistWorldRadioGH@gmail.com. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. Anaso so Adventist World Radio Ghana. Northern Ghana Union Mission of Adventists. CO Box KS17564. Edum Kumasi, Ghana. Yami Shopi. Se wenya da jene wetie ye. Midin de ekuya asabia.
AWR Ghana.